Vivienne, Vivienne, Jackie B and the Beep, Pine Creek Music.
I'm just a girl, I've got the power to walk like a star, shining like a diamond.
Uwezo wake pia nimeukubali, na nguvu zake kwangu ni za thamani.